Nisebenzisa ngumphethe kabi njengomphathi wami. Ngisenophepha ngiyayithatha ngisebenzisa andinde womona ngitholi tender 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 ngitholi tender 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 ngitholi tender 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 ngitholi tender tender tender.
Filé mon chou, mon filé mon chou.